Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Gagne Kante Topogi Jande Gafandu Hala, Mamadou Sama Sekou Jagnali Sakrabe Kiribe. Gilla ñande albarande datol muti bangara koro banka staccama transporter be mbem buytiki kabar wayde ndernagu bangal kabar mahamoud dikko o mbien syndicatji magistrat be ko litti mette mabbe ko gouvernement o biliki e gede yimbe seriya be tiagal ko mbien yimbe horebe mbien hewbe tawrama nyaw corona virus leede algerie e senegal kirondirde leydi mali ministre ko manido cellal joini hakkilaji jamarnde horebe be cultivide dabaruji piyama le keridi dingoni sembe kabaruji amen hande kikide aljumare jeegom leru mars hitane 2020 bismillah sakiral datol motti bayangara koro bankas tacciama gila ñande alal barende bangal mudun dorbobe mobilaji transporter be ko litti mette mabbe batte wadi denagu datol ngul ardibe syndicat o mbien e jamarande pa mali fey mbien munugol gite lamkobe kedonna ko hebani en fatiyatra du fastango ousmane nyal buli amnat djal
datol mopti bayangara koro bankas gol be noddirta lawo liki ana beede kebal sanne le region mopti o nanno ne amilata ko raf denagu gondoli onako lam o wasa darana dun ko ninjiti horebe transporter onoko banu traware secrétaire général syndicat transporter e mopti
bon pon gondo ton wakati fu mobilaji amen kippet na chami e bombor e den nokure fangol hippagol e samgol bombor ngota ndardi be pengada ton habbitibe leydi nadun be dokkim habbitibe jokkobe amen uude banyagara warde sewan tampi dun min kaabi dun sabe ngal gollal wadi so min darni mobilaji
zenasite gelle e oyawra darna ngadi majere holitinde rafinde na gondo le onoko e palake lawol natirgol gendi bankasa holitinde metti mabbe hadde hunde fu yaltude na nadde mamadou gindo horejo conseil local jeunesse bankasa
golle o kan nyandu fu o beydo tidude saka halama lawol koru e sewar mobilaji kewdi tumama hen yimbe hewbe keddike hen damun ko be gattanali tidalaji amen di hakkine dum fu dum darna
ko farne region mopti holtiwire dabreji anangondi bamede fa o tidalla hebene jogola e wi general abdoulaye cisse transporteur be maray muñal accaydu gollidede wattu gonden joni o kaltidal fu wala hakunde transporteur be kanye e lamon ko be horbe transporteur be kolitiwide yawar o fuditi seda seda handen kabe kolitiwide sini lamon ko be kuntanay dum hore law be ngada ima daraji goddi le balde garoje
wakar joni o kay joda hala fu sartaka hakunde be transporteur be kanye kejabe lambe horbe syndicat o holitiwide den datul ngol den yaade fuddi yaade seda seda nyoloma hande ka e wi mabbe soni daw den dabare lam o dawral kabar mudun e liko warta ko dankube golle kala ngibe be dar fam do mbiyan hejjoji su tamani no mbawi natoral bembal whatsapp numero won 76 72 88 51 vm mu yotta mudu yo 37 321. Premier ministre o mbiyan na jokiti dawul mako le mbiyan ramu kidal hande bubu cisse be wondi be jehi to aglok ko mbiyan do be tuttuite dengal cuudi gonga habitibe machine binabe le hitane 2012 be jiri dun e sahibe ngalurende aglok ton o timniri dawul mako le region njettobo premier ministre delegation mako o njahan jangutu gaaw e minaka fodde mabbe wartude le bamako do fa hande bangal kabar juddi syndicatji magistrat be holiti metta mabbe fawde e lamu o mbiyan ko lamu o biliki e kabaru golle yimbe sariya be mbi dun le communiquer mo be jaltini ciagal ko ministre gollidal hakunde men ministre ko manido gollidal hakunde leede matni kumpa yopugol fey mbiyan noddugol mamoud dikko to suudu sariya e mbiyan on wattu goto o dental ardibe gollirde mawde leedi mali je mbiyan yeddi halaji imam mamoud dikko nyande asawere noga e jena leru fevrier le majere keddon nako hebani en maliki diallo do fastan ousmane nyali buli
horebe gollide leedi meden di kolliti le communiquer goto metti mo ben do halaji di horejo kiddo ho conseil islamique halidi e kolliti wi redi halaji ana baa yumminde basi hadde kanan ko be leedi meden di gollude golleji mo ben do mudum horebe de gollide kolliti wi de kofarnema o an hani dannude rafi jukugol e teddingol sariyaji pamadi fewde e wadobe golleji ko kana le leedi meden di sini horebe de gollide ana pawi gikki mo ben do gofarnema o do timminde rafi jukugol maistara embe hedde mo ben kolliti wi de gofarnema wadi rafi jukugol wasa wadde do o kabaru le communiquer goto kolitaado kenyan mo horebe syndicat ngaji didi maistara e ngadi minciti ko lam o watti hunko mudum do kabaru mon syndicat autonome de la magistrature kany e syndicat libre de la magistrature kolliti metti mo ben ko ministre goto nela yaade to almame o nyande o noddande fu holitinde wi de ko o nodda dum yaltitama ana tewta yafa mo e makko e wi maistara en gofarnema o an hani wadde e bawde mudum fu faabe ngada golleji mabbe no haniri o dinange jabo halaji de hali yeso procureur de la republique di halaji ngadi tagal ko imam mamoud dikko holiti wi de yaltiti e majere de anino wadde handen do bomako do e le malifu e mangal mudum dum wadi na noga e jena lewru fevrier yabbenudu ko holita wiade mo hanno jukkede
bangal wotteji nyande noga e jena lewru mars campagne ngadi na hani fuddude nyande ala kortal wadi beta ko auto ministre hagitere lamo mbiyan yalla ƴewtade golleji di nder no hultama wiide dabareji piyama yalla di do wotteji di nalato keddana ko madam kamara fata mayga kuma ni do kabaruji to ministre nde halni muda mayga du fastango alcisse
et le comité de
comité daranido do wutude golleji di wadi jidal joni landinde golleji wotengaji député 1 hitane 2020 ana e lawo lobbul kollirdi kandi humanade golle o ana wondi wadde gollem yalla wotengaji di ana wadano moddiri kartingaji metede karti biometrique hokkudam fuddan jetti lewru mars ministre woni horejo arande kanko hani imade yottade nokkuje yogaji ki karti wotengaji di hokkete
do en kaborde be andita ka hippo wi dum ben wuro bima gongo hakkunde yuwaru e nyafunke nyande alkamsare noga e jiddi lewru fevrier jabbidum du hakke sappo e jong heddigi hen hewa dun barmi e wi sida fuji faande be do sida fuji cultivide gubal gal mbien gubal mbien gondum notike be do mbien do en kaborde be diwoji barkan e minsma dun ngari ler goto tiagal bonanda o keddana ko heban en abakin yatara du festango alcisse
taton taton be gardi do moto ngai sappo so wana goto won gorko moro kaldudo e mabbe arande ko witti ko be jaari le sahel gendi to woni ko be puddi gidal mabbe gubbe darani be denangu gendi bami kaborbe mum kambe dubbe puddi wadde gidali won yibel faahe barmube ko avion gaidi wari wakati 17h nebe dogi faahe fu yaari sahel gendi kedibe yaari le balertu to woni to be tawi yibe dogube be bari hen tato won kaltube wiide be birfitike bete aljumaande warode yibe fu gombe le galle goto kedibe to mangal paden be garay mangal paden to ko be kabotobe do biyetebe barkan be wari won avion gaidi tati in the minisma windi e mundu wani
tiagal ko hewba jidama nyaw coronavirus to alangeri e senegal leede kerondirde leydi mali ministre kumen kumani do ceddal mel na kumani do cellal dardi jamarande yo waltina hakilaji mudun sabbi dabareji piyama le ido keri kedanna ko hebani en musa mali sisugo do fajtango amnata jali alcisse
e lewi coordinateur national drani do habgol nyaw coronavirus be ngadi haybobe e laavi kerondirdi maldi professeur akori ag iknam holliti ikaki gollirdi dogotoro en nabamo ton fa baba bande wulare chaldi e ko wartata denagu dawobe fu kedo den ko o wi
nokuje fu to natirte mine jogito equipe yimbe tato dogotoro goto won hen won veterinaire gondo hen kayen neddo goto daranido labal won golleji ngadaadi bangal haybude le yonterande won postungaji yogaji yibel daranibe outre golle o e woyta fa yotade frontiere hakune amay leede to nyaw o yia so won mo nyaw o yia e mum le frontiere ngaydi won laboratoire mum bawi imminde yaade to
docteur mama kumare holliti ngal gollal ka nafowal faano o nyaw waawi habirede e lewi secrétaire général ministre daranido cialal leydi ndi hande ana jogi kaaki dogotoro faaso be nyawbe kebaama ciawrire docteur mama kumare kedo den
laboratoire ngay naymi jogi le leydi mawdi daranade nyawo biyetedo coronavirus komi anni wadde le nyalaade ngarode woni tawrede laboratoire bawdo yide nyaw biyetedo coronavirus le région ngaji amen di fun ko woni bangal haybude horem miden jogi le magasin ngaji amen di kulleji fa he ko juure way lotire
dunke en golle hewbe ana lando e laawi di laamu o bami bangal denago o nyaw sabi e lewi mabbe di laawi wana ko jiha e le dogotoroje bamako don kany e leydi ndidi
leede runde afrique de coronavirus jita beedike wonno jita do mbiyanno to leedi cameroun no mbiyanno yo france 5 mo duubi 76 e jetti njotti do ton nyande noga e nay lewru fevrier
studio tamani yo pabal laamu leede suède danemark suisse e fedde leede europe
en timdan kabaruji amen hande di to mbien yamfulla ton le region sikaso yalla mbien hinnade woteji di le labal woni ko préfet cercle o yidi kenyan joy leru mars politique ko be mbien halnan en e kanya horejo seni yamfulla wi préfet o halaji mabbe fufu dogi do dabareji mbien feccugul carte mbien ngotobe be e kanya darande kambe yimbe lamu e kanya hedube lamu mbien do e sedde yotomede wawande